Van Tete from Tanzania and a former went to North Canada. TMK Van Tete from Tanzania.
Engine Records.
Yuma Nature.
She done not have one.
Bwana, it's 7 in the morning. Ulikuwa wapi, you know I love you, but this don't make me happy. Ulevi make you act crazy. Shin want to stand on one foot like you're lazy. See you on Snapchat playing with other ladies. Don't forget this is where you got your babies. Ukirudi nyumbani, please come straight. You know I hate it when you come late, yo.
Duma.
Duma lecha.
Pombe na ulevi achana nayo.
Yuma
nyuma lecha. Bombe na ulevi achana nayo.
Yuma lecha.
Duwa duwa rudi. Oh oh. Rudi rudi.
Ukirudi nyumbani unayumba yumba kitu gani kinakusibu. Ukirudi geto unayumba yumba kitu gani kinakusibu. Naona nashinda kusimama na mgu moja ulevi wo. Taka nashinda kusimama na mgu moja ulevi wo.
Naomba msamaha mama, nakosea mimi, makosa yote ninayofanya. Najutia mimi, tizo ni stress tu. Nakosea mimi, lakini nikipata mawazo mazuri ya kwako nitatulia. Kwa kuwa nakupenda sana nganga, nitatulia. Ipo siku nitaacha tu kutumia. Tumbeane baraka hekima busana upendo amani itawale. Hivi sasa usiku mneno umefika mke wangu naomba tukalale.
Ukirudi nyumbani unayumba yumba kitu gani kinakusibu. Ukirudi geto unayumba yumba kitu gani kinakusibu. Naona nashinda kusimama na mkuma.